Sakira be di be jam nyalle modon no andirin do ni alal bare fu yewtere kertanande kabaru nedda ku kumi noddirta fabondiren darani do kabar himbe eggube e sembe kabaru min kalta hala mudun hande ana fawiddo golle sardingeji latige gikke himbe eggube hewbe wombe leydi meden di fu budule di wakkatije le de yewtere fabondiren min kalana hala imma daraji be gondina hakkilaji be himbe eggube yalla ana nyipta ngurnda mu benna hono be kani wadde faabe ngada di golleji tawe bonnay hawalu hedum woni ko be bayi wadde faabe kebo ko be kasindini leddi wakkatiji ngaroji kanko andindo kabar hawal noddirte do Gawsu Berthe waran o hollita en ko hani wadede munyal yo likki kidadi mudun na metti ka bibbe mudun ana beli hedum korongol bandul kejaado meden gondo duansa o lande ke Umar Jara o jangino gondo foftere o tindini en ko o faami do kabar gol purol sembe di kabaruji Usman Nyalbul yottinta onna do boggi jande to gagni kante woni en ton Sakira beedi be jam nyalle modon gondo limal fu e mangal mudum en jowti on hedaade de yewtere fabonderen le o wakkati golleji gese timmi golleji goddi hana gondi wadede hono golle sadingeji ko laati gikke himbe hewbe egudu wombe le leydi meden di le nukuje d'accord de hono to muttito kany e san rewbe e worbe ana ndema ton yalla ana kebo ko kasindini tiagal ko mursi ko hewi batte e rafindenago imma daraji hedi wondi be gondi wadde don be himbe egube fa nyipta ngunda mubben Mahamman Babu Kunta jantere mudun do faba mu hejam amen wombe le nokkuje de do faccitango Alicis e Sidibe be
le lamu muti le nokkuto yimbel eggube ure jonde mu em woni rewbe hewbe kanyum en woni gollobe gollewo jardin ila yottitum tawede be ngala bawde sanni be daare ciddal bangal hebugol ndiyam kay engrais be do rewbe kanyum en kana heba rimude kulle kecce yogaje de be jayata gollangal latike sababu elewi hewbe mabbe wawa de hore mu en e buytude bilagol mabbe yimbe
ne bora bankas kana seware yenno
min genni bankas dumi wadmi jodi mi seware ga min rema kon naaje fatade salati en nanan mudun ga mere hasingini hebde nukkuje to men gollata sab me won tida laaji lafi leedi to remete mere hasingini sannedu e hebde forage goto sab ne be wawa wadde deman jardin ngay so walade jian men me witti mi yoppi gelle amen men le tida laaji ga alhamdulillah hande mere wawi darade almasadaji amen
mbi don so mbi ga dino
le lamu sa golle jardin darne mudum ana momni tomdu san ele ngurda yimbel gombe tombe ramatullahi jakite jiado pogo ana hakuna rewbe le egube ude jonde mu en jippi don le on do nokku ne nyaloma hande o kanko woni ardo walde mabbe ne noddirta deme mo rewbe le egube ude jonde mu en nogayum woni le mudum sabi golle jardin wo ko be ngata ne nokkule de be dokkaade e kebi remule tum kulle kecce kewde nafoji yimbel gombe tombe
o sisana le yanno
wattine men wariga hejabe lam onu hokki amen nukkutume remata meda foto yimbe nogay me tinne kasin me jewi jama me beedi amen me himbe gollidi me soodi awdi me hebi me remi dun nafi amen san le dum ngo himbe kalsi uddutu butiki goto hokki biddo nan gorko
le wi mako sabi galdo gollal o muawi daranaade nyandu koreji mako o mo heba du seeda ko tammata e jood mako o latto sababu o darano kulle e o hasindini mudum
ambi pomu kala
mede rema pomme de terre dandi tamati fotade nyebbe di en nanal mudun dun nafi ame sanne sabe ngal gollal me hebi me dardi e koy amen handen almasada ame ko he mudun men dardi e mudun
bebe si yere ko robbi bi nakone
muti fanjo to da sam golle wo jardin darna mudum ana mawni sanne juude rewbe le igube ude jonne mu em juude bele dido no kule fade jam wartude le lady mali hebude lady to golle jardin wo way wadede darna mudum ana mawni sanne ele ngurdam ben do
dowdi hakkilaji no be mbawinirta koy mabbe be egube kebi ko kasindini ko heewi fa darano haajuji mu benna eden darta e himbe heddi egube du kanyindo tinno e wadde hono di golleji yalla ana bawana koy mu ben handen le nde yewtere fabondiren min kalan hala neddo goto mo golle mudun ana way hukkude hakkilaji lobbi kanko daranido waylidinde tidallaji makko do wadde nafangaji mo noddire Ibrahim Mahamman o gollo meri bura ka handon eggudo gondo yuroso ko yata dubi joy joni o matawda ton e koreji makko sabe rafindena gondo le leydi meden di meri bura ana uddi dubi kewdi joni woni ko holliti en wiide ka handen ko wari yuroso dun kanko Ibrahim Mahamman o filondire juuɗe makko omo wondi wadde ton golle sardiŋeji golle hannden mo heɓata hen fo darano ko hasindini o wurna kureji makko keɗɗen ko keƴaɗo meɗen gonɗo toon Ali Haydara lamnodir e makko dow faccitago Mamadou Sama Seku e sita Sidy Bé.
Caggal golle guese Ibrahima Mahamman ko hinnoto yo golle sardiŋeji ɓuuri fof tuttugol leɗɗe, kanko secrétaire général mairie commune Boura hanka sen sato fof li jardin makko woni e wi makko ɗum latiki sababu keɓal makko wakkati joni o.
Giddini wanmi genni yoroso homo fana andi wi tiɗ Allah dien ana woodi ga Allah walle kam heɓi asipundu wotoru. Caggal muɗum mi fuɗɗi remude zardiŋaji nandan muɗum, mi heɓi mi toti leɗɗe du fa heƴiri seeɗa hono misali papay lemburuka e baranta e nandan muɗum, ɗum nafikan sanne ana fota duuɓi ɗiɗi ɗe leɗɗe fuɗɗi gen limude. Li watti joni mugu heɓa mi seeɗa jaati.
Ibrahima Mama hulti wiide wawde darnade almusaɗɗaji muɗum ka yata fo caggal golleji nafuji kambaɗo no waɗi noddago fewde déplacé en hinade golleji guese kala nokkuɗoɓe tawa e leydi ndi.
Allah tagui leydi ndin yaajin ɗum, so nokku goɗɗo wela e ma ana wawi eggude yaaha nokku goɗɗo kasi. Neɗɗo hana jooɗade tummodira juuɗe muɗum so ana jogui nokku to gollata, saabi homo fo ana hasindin e wadde gollal ko muuyi. Yo Allah heeɓa guure muɗum, so leydi ana woodi tan homo fo ahan tinnade golla.
Ali Haydara heɓan ɗu studio to wani gila yoroso.
En jettan keƴaɗo meɗen gonɗo to yoroso to kanko Ali Haydara dow wadde nde jantore. Miɗo miili on keeɓi faamu sanne dow Immadara Ibrahima Mahamman kanɗo yettede e wadde ɗi golleji e kanɗo ɓeydanede kuyam fa hannden. Fewɗo hewgol dakoɗo ley leydi meɗen ndi golle sardiŋeji laatiga hannden golle gaɗɗowo gikke banggal heɓugol ñamduji galleji kewɗi egguɗi ley nokkuji muɓen, ka ɗi golleji sardiŋeji ana gaɗa tiɗal banggal hawal ɗoni ko holli wiide kamɓe andimɓe ha walu eɗum bonna ndiyam leydi fa yettade kabaruji kewɗi. Eɗum waɗa ɗo rafi pamaral hakkunde maɓɓe e jaleñi ɗiɓe tawi ley ɗe nokkuje. Hono ɓe mbawi wadde faɓe gaɗa ɗi golleji tawi ɓe bonna e ha walu, hono ɓe gatta du faɓe keɓa koɓe kasindini ley ɗi wakkatiji e wakkatiji garoji. Jaabu ɗi landi andiɗo kabar ha walu Gawsu Berte wonko holliti en dow ko faami e muɗum.
Merci Sidio Tamani. L'une des questions qui concerne les principaux défis environnementaux rencontrés par les populations déplacées lorsqu'elles pratiquent.
On jotama sanne Sidio Tamani ido dido lamdi dilide titalaji bangal hawalu di yimbele egube ude jonde mu en gollobe gollowo jardin woy le nyaloma hande o wondi fewde mudum fanan jabaade tafam landi mo don di mi andina on tan wiide du e chadele mawde tafam yoga chadele ko beedo yimbele jogi le nyaloma hande oni woni gondal hakkun mabbe yimbele be tawtoytobe. Neddo eggude ude jonde mudum wawa eggididde e leedi. Neddo fuddo faado so itta e jonde mudum wajibi nokkuto bisimintetu yiyam caɗele yogaje fa ɓeɗo yimɓele heɓa wadde golle mu en jardin heɓugol mabɓe leydi wona ko newi. Neɗɗo fu anduɗo tiɗɗallaji ɓiliɗe heɓugol leydi le leydi amendi le ñalawma hande o ana andi wiide caɗele kewɗe ana ɓili e heɓugol ɗum. E ɗum nokkule kewɗe koy ele leydi e mangal muɗum fu nokkule to ɓeɗo yimɓele jippinte ana jatira hono nokkule to jam woni to ndenagu woni. Nga andanɗo kabaru ɓiliɗo e ndenagu le leydi amendi le ñalawma hande o fu ana andi wiide rafi ndenagu o ana nokkule kewɗe ne leydi. Nokkule yogaje ana bisima no woɗiri ɓurde nokkule goɗɗe yimɓele eggoɓe ɓuurde jonde mumen. Golle jardin ne yata caggal heɓugol leydi to ɗum watte yata caggal bawɗe ɗum. Tiɗɗalla ɗiɗoɓa oɗo ana ɓili e heɓugol mabɓe kalsi faɓe golla ɗiɗo golleji. Jardin o mabɓe koy koɓe mbawi remudele muɗum fa gasa e juuɗe mabɓe ana leyka e nandore muɗum. Eɓe mbawi muɗnande hoore mabɓe ɗu engrais ji mabɓe ko walda e engrais chimique gattiteɗe guese ɗe fa koɓe keɓata ele demal mabɓe ngal ko tawa ana muƴƴi ana heewi ɗum. Ko nawri banggal heɓugol ndiyam faɓe jarna jardin o mabɓe koye du wom yimɓel kertanaɓe fa darano ɗum. Asugol ɓulli ana wawi du fabade sanne ɓenɗo yimɓe. Ɗum ne du fu yata caggal bawɗe. Fourage ngayi du eɓe mbawi muƴinanede ɗi panuŋaji daronto ɓulli mawɗi sanne du womtom ɗi pompe ŋaji wawi jippinede le muɗum tawa eɓe mbawi heɓude e muɗum ndiyam. Wom e yimɓel egguɓe iwɗe jonde mumen keɓuɓe leydi ndi wawi remude. Komi kolliti joom ko fu yo hunde ko wawi nawtirede yella koɓe tewteta ko ha dañan koɓe keɓɓe muɗum. Awdiji ɗiɗu ana wawi rentinede reme nokku goto. Laawi goɗɗi kasem du ana toon mbawɗi jokkede fati tawa baasi ana naata hakkunde mabɓe. Yimɓene so wondi fu wajibi daña no haaɓi kena tawa dewral ka ana hakkunde mabɓe yella koɓe tewtita ko ka ana laato. Yimɓele bisimoɓe ɗenɗo yimɓele egguɓe iwde jonde mumen ana hani kañum en du ko waaje hollite ɗati ɗi kani jokkude yella gondal hakkunde mabɓe ɓenɗo yimɓel ana waɗa no woɗiri. Fayi so tawama jañel kewɗi kañum en ka ana egga ɗi lendi e hoore a tawan baasi ana hakkunde mabɓe. So wom e yimɓe tawaɓe gaɓɓe golleji ƴaɓɓitiɗi. So wona ɗum ka eɓe bisi men woɗiri ka ga ɗum ka fu hatta tiɗɗal ɓiliɗo heɓugol maɓɓe nokkule to ɓe mbawi remude. Ɗum jati latto sababu fooɗa mi fooɗa hakkunde maɓɓe yimɓel ɓeɓe tawtoyitaɓe. Golle ana hani waɗe banggal humpintingol wajuju du waɗe fewde moƴƴiki ko woni e jaɓɓitade neɗɗo no woɗiri. Ene wawi latade sababu yimɓe jiɗodira jaɓa waɗodirgol moƴƴere. Laawi kewɗi kana wondi jokkede tum no ñalama hande o yella ɓenɗo yimɓel ana heɓa wowtirde ko ɓe gondi fewde muɗum ko. Golle du ana hani waɗede fewde heeƴo mum noddirta jir woni heeƴo darontoɗo heɓugol maɓɓe ndiyam. Ɗati ɗo ana hani itter tum mbawɗi latade sababu e jooɗi maɓɓe golleji ko ɓe gondi wadde ko yella ana heddo
faɓoyeadrela. Mais en même temps, il faut mettre en place des pratiques de gestion durable.
Gawsu Berté Adjarama, le mila du ko kollitinda dun ana nafasan be himbe eggube do golleji mben le o wakati dabunde. Le hello mi noddita artiste invité de la semaine ɗo ni bisiminde jimo goto na gollo golle juuɗe goto handen e jaara mutti suudu baba ɗo ɓe noddirta la cité la venise malienne kajaaɗo meɗen gonɗo ton Mamadou Komina o hawri ton e Allah Bara Sambaru o artiste jimowo o ɓiɗo jimowo andaɗo sanne le leñol fulɓe woni Bara Sambaru le koɓe kaltidi kanko Allah holti en ko watta le jimi o haali du haala egguɓe wonɓe le leydi meɗen ndi tiwide ana kaani faabede yalla ana mbawa biltude tiɗallaji ɗi goni ley mumen ɗi keɗɗen koɓe lannodiri.
Giɗoɗo wawi haalande mbiɗe inde maɗa jammore maɗa to woni ɗuuri maɗa.
Miɗo wiye Allah Ibrahima Samba Boubou Sari. Miɗo jeeya cons ka asulu o yo komogo.
Abdoulaye Sare, yalla gilla man hen puɗɗoɗa gaaci.
Gaaci ka nde puɗɗumi ka mi anda ka jonno faami golla golle o mi holla ɗum woni golle an ka ɗum ka fuɗɗi 2018 wona ɗum ñande puɗɗumi gaacol fuy fiiɗe hoɗɗude gaaci ka ɗum ka mi anda inchallah.
Koɗirɗe ɗe ana ceeri an Allah Ibrahima Samba, yalla gaaci si hoɗi hen koɗata an.
Min ka gaaci pulaku ni koɗami hunde fo ko gandi banggal pulaku gude pulaku ɗe tan koɗami. Ɗum tan wonko piyammi jaru en garbare en biidi en ndondo en fasuusi en dirgamawel en ɗum ni wonko koɗami.
Ngarɗi sanne ɗum ka haynaki nenno ko tawɗa e galle o ko tan. Thank you. miɗen mbawi famude ne hoɗum wadduma e hoɗugol gaci.
Gaci kam mi fini mi tawi abbano hoɗo abban du tawru abbu muɗum, ndenno ɗum ka e tawangal tan inchallah tawangal du wona tan ko tawi ko ana hecci ɗum ko.
Ayo e leyno koɗirton gaci ɗini ne tama won haalaji ɗi kalton hen ko neɗɗo wawi heɓude hen nafa e ley haalaji moon ɗi na on koɗan tan?
Miɗen koɗɗa miɗen kaala gaaci ɗimin koɗɗa ɗi fuu ɗi wonko ɗi pirtata ko jaɓɓino tan nenno so wiyama pulla fuu ko waɗi ɗum ko on fuu ana andi pulu tawe e muɗum inchallahu gaaci ɗi fuu wonko ɗi pirtata.
Oɗon noddita yimɓe e kulle kewɗe na oɗon janggina yimɓe na oɗon kumpintina yimɓe e ley gaaci moon ɗi?
Sanni miɗen kumpintina yimɓe hono ko ƴaɓɓino worɓe ƴaɓɓinoɓe keeñe ɓe kono ko golleji ɗi golluno ƴaɓɓade ɗi miɗen kumpintina sukaɓe hannden ɓe andanano ɗum inchallahu hono ɓuure mawɓe ƴaɓɓinoɓe ɓe. On so mbiɗa Boubou en joni Boubou en wonko waɗi andi ka hamma Alisiri gakoye fasusi usumon dekere on min mbiyata pullo jon jiiba caggal o wi ñande o wala fuu dokkal ɗokkiɗan on ɗe kulle e bandu en somin pullo fuu momin gaɗani ɗum rencontré histoire o fuu a tawan ana heeɓa essence fa sanni.
Ga tama Allah e barasa mbaro waɗi no album ya?
Album kam waɗa feyi
hey.
Fayde wotere
minen ka famude no sababu mudu
nan bon album ka mi waɗa ɗum fayde wotere sabi ayi zaman on wurdi hande no wonno way inshallah kulle ɗe fuu kina keɓa fon e balli guji sanne hono bangal artiste
ndenno ko saabi so album o heɓaka ka fuu jonka eɗen mbawi wiide goho ka fuu faabo o woni ko heɓaka nde bangal album o
album ka mi tawa ana waɗe ka dans les jours à venir ana e programme ngaji an inchallahu ana e projet ngaji an sanne wadde album.
Ayo wakkati mo gonduɗen hannde o ni sare homo fuu ana andi wiide wakkati ona tiiɗi ana naawi leydi ndi du heɓi tiiɗallaji ko kewi e ley muɗum du gelle kewɗe cotti hoɗum woni e hakkille maɗa ko yimɓe sottuɓe gelle muɗum en poti waɗanede?
Yimɓe cottuɓe ono refugé en ɓe eɓe kandi balligu sanni saabi ko immin gelle mabɓe so waddi mofti gako fof eɗe andi ɗum wona hono dow muyɗe mabɓe e dow ronkere tanno ko woni e leydi meɗen ndi ko lelaɗo wadde deƴere e leydi meɗen inchallah nangodirana juuɗe laaɓodirana ɓerɗe eɓe kandi e balligu sanni a yi nokkuji mabɓe ɗe a yi noɓe gorri noon fuu eɗum yurmini sanni wonno wayi pulaka ana hani wattande ɓe hakkille sanne du koye sa yi noɓe jilirto e nokkuje ɓe sukaɓeje no jirta ɗum no won eɗum siwa fa sanne ɗum wela feyi vraiment eɗum naawi miko noddami pulaku ni eɓe kandi si balliguji fuu dabare ana hani waɗede sanne no birfuro vraiment eɗum naawi ka onoon nokku muɗum ka wala so parinaɓe ɗa fuu yawta hono hodde cons ɗon tan ɓuuri yidde ko.
Ndenno e ɗum ne an e hoore maɗa Abdoulaye Sare wonko mbowɗa faabade e banggal déplacé en refugié en ɓe?
Won paabirimɓe jaati saabi ko heewi mi ɗowti ɗum yaade docteur holli ɗum hono kala ko saɗiɓe fuu puɗɗore golle o ɗe fuu miɗa waɗanno démarche ngaji sanne on ɗe kulle e bandu ɓe keɓa nokkuji keɓa balluguiuji e bandu en fuu mi waɗino démarche ngaji muɗum jaɓɓade ka hon ɗe kulle neɗɗo watta hoore muɗum affiché fa sanne ko ɓurimi fuu wadde ɗumane dow muɗum ka fuu pulako ana hani wattande ɓe hakkille fa sanne vraiment kani wattanede hakkille fa sanne. Thank you.
elle fa hande alhali dum woni refugee en kay e déplacer en e hakkille maado ONG ngaji projet ngaji kayne association ngaji wonko mbaawi gollude o golle
ONG ngaji an mbaawi kadoji adi humanitaire be fu an mbaawi wadde eden jogi association ngaji meden dum enen pulaak taptar pulaak en ngodi association ngaji pulaak fa he an ngodi an mballa dum ka fa hande eden nodda be beeda mballi
nan Abdoulaye joni ga meɗe mila gajati meɗen ɗen joni ndenno aɗa wawi jartande min gaaci seeɗa beɗonɗa min dande maɗa
inchallah o beltanama sanne Dial an e bamuy fu o beltanama sanne vraiment mi welti kala kiɗɗiɗo studio tamani fu mi jowti ɗum mi barkini ɗum ɗon fu on jowtama fa sanne vraiment lanɗo faabo pulaku jaam wartu e leydi meɗen ndi Allah faabo noddi pulo bolol boyani siide siide boyani siide seeku boyani siide pulo mo wanna baydol borso e baydol baawa bondune boso do ngagnodo karne do nyamte fasus noddi buba samba boyani siide amadou ali barkia pulo jeedo buuji e bonkoma tille abatisi ko goru e welgo gawde putoro bojji baal janga bojji baawa nyawla baara denne lasara dajje la baawi
Allah bara sambaru artiste mom kibi de yontere mi jetta dun sanne hollitinde ko ne hakkilo mudon dow kabaru himbe eggobom e leedi meden di fa yottaadu kanko horma ko golleji di wondi wadde mira mila du hedotobe en tawabe to muttito beltige sanne e dow nande o artiste an hala handena dow studio tamani e jetta Mamadou Kominado landet e makko kedjar meden gondo to muttito purol na bandol ngomi bami handan muñal yo lekki ki dadi mudon mettikabe e mudon anambeli gol bandon on holla wide muñal ana tidi ka nafa mudon ana mawni sanne dadi ki ana metti don ana holla wide muñude yafa sini torraji du ana ngade dow mada ana tidi fa muña sukulaji ana bawi tambenide neddo watti yoga muñude don wana ko yafi bibbe lekki ki ana mbiri don ana holla wide sini juutinebe a muñi tan a heba nafa mudon ana wawi waddende ma jan ala wawi hedde nafa ngaji kewdi do fandaji di tewtata fa ɓeydoreɗen faamu ngol bandol keɗɗen kanko noddirteɗo Oumar Diarra o musel gonɗo e foftere jooɗiɗo duwansa keƴaro men ne gonɗo to Mamed Idrissa Touré lannodir e makko
min Oumar Diarra jangguinowo l'école kiɗɗo duwansa aywa leedi ni wala mawbe wala mawbe tinne baddine sukabe kuliteebe faabe keba andal nonno deni wonton mi jogi ngol purol ko doni lekki kidadol mun ina haadi kati ka bibbe mun ina bili jeram nonno ngol purol biimi ko do lekki kidadol mun ina haadi kati ka bibbe mun ina bili jeram nonno woni hodum munyal wajibi munyal wonton fu wajibi kina tinni tare tawede hen munyal e tinni tare en dum gaddanta neddo hebde hunde fu ko wawi latade beleefi ngol purol kulitande kina immoda kina daruda kina tinitoda immade tinni tare dum woni dadol tinkungol dadol metumungol dadol kaadugungol sida immeke dareke tinni tage a munyi aya banolte hunde fu ko jidda dum woni hodum woni bibbe ledde belde jerem non ngol purol ne hollita ni ada yidi hunde fu ko torta ko hani juutude ko jogi barke kina tafe kina munya sabu tutugol let hebde honde bibbe mun waaji kina munyal e sawraare kina wawtu kina tampin kina tinitaare sanne ha keba honde nafa lekki no ngol purol ko hollitata ande munyal e sawraare kanyum wala tafa bi adama ngundam mum lato ngundam beldam ngundam ciirdam
Umar Jara a jarama mede mila tan on kebi famu ko holliti en do kabaru ngul purol gona holla wiide sini a munyi tan e tidallaji ko lati fu arwa hebude nafa mudon neddo na hani munyide ko lati fu no watta fa heba nafa munyal mudon min biya an a jarama Umar Jara e kejar mede gondo to duansetudo Mamed Idrissa Touré andu me jettima e yaade landoide Umar Jara sakirabe do kadde na yewtere meden faabunire de handen do gondo le malfu e mangal mudum min jotti on sanne e hedade ka andon wide bodo ba hebude di kabaruji fu do site web studio80.org e min barkini on hedade studio 80 ko min kalno hala mudum handen ana faawi do kabaru golle sardingeji egube wombe le leedi meden di ko gondi wadde tidallaji di kawrata fa yottaade min kalidu hala neddo gondo yoro soto nodido Ibrahim Maman kanko o modaton golle sardingeji nanno ko golle ko watta o kay tammide mille on kebi faama nafangaaji gondi do mudum e nafangaaji diddum ko dum yottintama no invité de la semaine on do haani en hala kabaruuji hono be himbe egube kaani wadde fa keba nafangaaji e golleji di gatta do mudum di artiste invité de la semaine o kebune do kanko mo noddire Allah e Barasambar o joodido mottido kanko do holliti en ko wondi wadde haaldu hala himbe egube wombe le leedi meden di ko kaani wadanede e ko kaani wallirede proverbe de la semaine woni bandundum amide yontere holtama wiyede munyala yo lekki ki dadi mudum mettika bibbe mudum anambeli demila Umar Jara ko holti en do pammi sanne wiide on tanmi on jaram hedande yewtere faabundira do gondo limal fu e mangal mudum en jewti on Ousmane Nyalbi wonno do kabaruji do gany kante wonno do bobbi jande to wassalamu.